Njeba ndikhe ndibhide ke nje ngamanye amaxesha ndingayazi nendiyaziyo nendingayaziyo. I-1 into endiqiniseke ngayo yimpumelelo. Ndizawuphumelela whether the enemies are happy or not, whether the devil likes it or not. Ndizawuphumelela. God says in his word, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. So nje impumelelo is guaranteed. Prosperity is my portion. Ungandibuzi nini, ungandibuzi njani, ngoba impendulo andizoba nayo ixhomekeke kundekhoyo. Into endiqiniseke ngayo ndizawuphumelela. And please cela ungandisizeli. Njeba ndikhe ndibhide ke ndingayazi nendiyaziyo nendingayaziyo. Ininji into endiqiniseke ngayo
Who will